Tupendane kama njiwa, hata tukigombana kama simba. I could feel cause my love is alive.
Hey baby love, can kiss na enjoy baby more. Imekuelewa, imekuelewa.
Na hata kama ikiwa mbali, popote niende na wewe. Ila sana, unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako downtown, miki pofu kwa wengine na poke ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby come let's fly away.
Baby usonge, akuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Baby, who's younger? Let's make sweet love younger.
Alex is on the beat.
Yeah, yeah. Oh, no, no, yeah, yeah. Nasi wezi picha siri unazijua. Toka machoni mangu unazijua.
You're loving me, let me care for you, baby, cause you care for me. Moyo ni dasina, kuko nimebwaga msima. Manipala, ya ni raha, baby. Na hata ikiwa mbali, popote niende na wewe. Kila saa, unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako downtown, miki pofu kwa wengine na poke ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby come let's fly away.
Baby usonge, akuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Hey baby, who's young? Let's make sweet love, young. Yeah, 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 yeah.